yande joyno wittodi emin tagi sappo e joynani habaruji men ni e fulfulde di min Oumou Oumar Diangantaw dere ko e kibaruji men ni do ko jia wata hanon hala maji di nyaw coronavirus wadata e bandubi adama ko fami hanu hala maji kesgom wangi noni baka andadi di non non ni hanu leydi Niger wari leydi chapan e joy e jeeda ber non ni do fi yolbinango kokkobe habaruji dun do tay kaki ki hanu fedde kokkobe habaruji ko duniya indirtebe reporter sans frontiere watta le hitane warda hitane dun do leydi Niger hebi jehol yeso tokkom min ni har ko ciewata yewtere pindinol hande yeccata konani do ko ciewata hano yidde ko natta chaka sukabe e rewbe e worbe non no bibbe e kol e dewlinol rewbe illa jottaaki tokkom min on nam pittol halaaji e der kibaruuji men kenga noga e go lewru avril hitane dubi di e nogay der leydi Niger himbe dido kan hebida nyaw coronavirus der andinore de ministere hawjini e cellal bibbe leydi wadi der himbe sappo e jeego e wabe non ni goto leydi goto gallu nyeme goto tilaberi ko ummi hano himbe kema jeego e chapande joy e jeddi non ni godube nyaw go der jaajir kaleedi Niger himbe kema joy e sappo kan woni no ciewe yaago yeso non ni dum keptol mun no wurtinte der mabbe en bi'en ni hano herme e nogay e jeddi kambe janditi be koti uroji mabbe nogay mai mura pamara wulo wulo e doiru no der hala maji kesi de nyaw coronavirus nonni hano andirte nonni wadi wakati ju gondo bi en ni hala maji gon nane be der wakati o mo gonden der monni hala maji gon wangi nonni dun do wadi ni har ko ce wata jaadimin Mariama Diallo kenda nonni o yow yowti doyi e docteur mawdo mo hopital de reference mo gallu nyemey nonni hano indirte do ADOC Eric nonni o fantina noy hala maji kesi di wontiri nani fam ko hokki dom
les manifestations ça peut aller
nyangu no wawi tawede e nedda ko alama on wala emu nimbe be nyangu woni emu to dum waddanta neddo saddor maji to heppata fofude kulle gon cialo gollude e bandu mun no wodiri fofango mudo wurtorta ko no wodiri jomu no wondi e wulwulo den kay sainde wattana gaz ko fofirta wadi wakati ko alamaaji gon puddi no banga e nyawbe misaluji neddo nanta hendu goddum feinde turare wattino nata hendumu nanta lungol dum no wodi katen alama gon momin puddi yide kasin e nyawbe amin to domu namta fular sirka hunde feinde sikkar wonno nyama non nanta belirka mudum mane tonkare du nanta ka dirka mudjo alamaaji di hollata min ko nyangunno en dom
un peu plus vers la maladie
ko watta himbe chapande jo kambe nodda to police be nonni ngada burta kibe gadi mauna wittine der commune mo sarkin hausa departement mayaye region mo maradi no mer sale amadou o wi hakkilo fukkingo warti dun do police be no wonno atay kaki mabbe ngam fama noy fi o nani hala kamer on halandi jadimi mohammed mamman
ya des gens qui font partie
no wodi nimbe tawabe der burtaki kimbe nangaka fa hande minde komsero gondi jong o miden don ngada widagol nimbe fube juude mun tawa der mun ben nange ba ko maunde witinde ko watto nimbe lasagon nangama ibe e juude gam nangude nyalande hande de no wada ko watta nimbe chapande njoyo ko nanga min ngadi du dimma bono ndaji gaddiri wodi duudi duudi sanne ana dunde woni arande ko iridu no wade der gallure de amma ko burtaki kini buri wadde bonondaji sanne de aljumare warore de min ko jallabi fu kanudi heba to irudum fillito kadi
der mi kintinol ni ko waddi hano burtaki mabbe ki kan woni be bibe doy tanta hano labi joddinaadi ko hadi julde juma anon ni wadi kulle kewde ana bonna leydi Niger adorake tobbe jenayi der fonditol ko be gatta nonni ko mi en hokkobe habaruji indirtebe reporter sans frontiere nonni dum wadini har ko fi yolbinango ko kobe habaruji wada golle mu en delle e duniyaru ko dubbe didi e nogay nonni wadi hano bebe ni be kolli wiide leydi Niger hebi jihol yeso farbangere dum don wakati on don ni lawel Ismael Salaw folli Nafisa Adamu no fi o wontiri holli wide leydi Niger no wawa hebude ko buri ni.
Le Niger jouit d'un cadre.
Leydi Niger no tawda laabi laamu leydi fu bawdi gadi ko kobe habaru jolbinanaama gada golle mu amma de en dari laabi di galano gollire gonga e gonga non fu der leydi duniyaaru gan gomnatiji din jabata jolbinol gol wadane ko kobe habaru be acce be gada golleji mabbe do der leydi Niger laabi laamu leydi dino don kadendu ardibe ben he ko mu no godi anniya ko yolbinana ko kobe habaru gada golleji mu ko sabi du leydi Niger hebi no kure de din woni gomnati torrey ko ko habaru fu kadendu ko ko habaru fu handen wala no uddi amma de en dari handen do filla nyaw coronavirus gu no wodi bofi gadaadi amma dun tokkitaake gadol bofi din nino handen du de en dari fa handen ko yirna har ko darata yolbinande ko kobe habaru gado golleji mu no wodi do der leydi meden ko hidani woni sembe majjum beedi
mais on doit continuer à la renforcer.
Albert Ferrai ni kawjido kiddo mo musée national Boubou Hamma mo nyemey no take jomirado kengal la sara do der gallu nyemey no sarusi hano mabbe non ni musée fantini foral wala take non ni jangino kulle kewde ko konate la take do takido e Pablo Toussé non ni gada kude tamo seyni kunche non ni hitan ujnar ikimajena e chapande jet e nay non ni warande hitan ujnar ikimajena e chapande jenay kanko hawji mezie non ni e motawra e dubi chapande jetati e nay de lawol gotol golni lumojo mawdo zaku zibo andirado zakay kanko do handen subanani o heddaki dun do andinoro de sudu sawra leydi Niger andin nonni dun do de nitje wam mo tawa der député be leydi men Niger der region motila beri gada hippitere wadane ko getti hanu bibbe bombe nonni garobe no gada hippitejo wakati warde wakati nonni ko be gadani sojeji leydi men Niger tati e lewru avril nonni tamaloylo nonni hippitere wadune hanu himbe be gartiti jangore mun to be gabbe kultini himbe wuro gonnon ni dum waddi be dilli be je abala e jonde nonni noy fi mabbe o wontirde sadar maji ko be gonbe gi'a dum wadi jaadi min Idrissa Gero o yow e yottido e mabbe nani ko be kaali
ma subindu goji
jamme malfaaji natani min de wuro fi min dum wadi ko mi e goy warde abala min acci gineji amin fu ko min godi ton miden tefa balla e gomnanti min keba jodaade wuroji amin
war zamu samun zaman garin mu
gaba garin mu na
yesu menno e gari ko e gadi fu legi temenno jammano du e gari kulol me kanjinno e tawteme de gari enangame himbe ko me anni kabbe gakateme ko nyami e giyan jarte gamangala cede ko men sodata
tunda ba mu da kudin sense
daga agazin nay
nangude wuro agazin nay ba ko fitina on umoyi warde wuro kande yaw elu baba wala fu jodidum e koyda mi mingari mo wala nyamdo kay sayni se goddo no nyama banti dum wara nyama jon o komin tefata ni woni wadane de ndiyam ko yarta e nyamdo komin keba jogorade almayali jam
mo gawda Allah e dum kum
ko burta himbe ujinaagi didi duube tamaloylo non ni peri ngari der wuro abala jeddira wittine to himbe sarusi gomnati sini limugobe non ni alfari Boubacar horejo demal mo departement kawjidu e fi dim limol himbe perobe be non ni be abala non ni o hokki dimma mabbe nani ko Idrissa Gero waddi
ajmilte magidanta
dimo on fu min kebana na jombe badeji keme dido e chapande njetato e njoyo kolima keme dido e laso e tato tamalawlaw lasoji tato e dido ganjine ko tawda e nimbe ujunaji dido e keme njenayo e chapande njenayo e tato sukabe no wodi be njottaki dubi joy ko umoto keme njoyo e chapande tato e dido kambe rewbe ujunare e keme tato e chapande njegom limore de hantai ganimbe be funo chankiti no be dewir sengo sengo wana be fungardi abala wobbe no goni filagu abala faya sanam dum sabi ko nyande funa min kebu nimbe heybe
amuna samun qari mutane
noga e didi lewru avril nyalan non ko ittana leydi noni delle e duniyaru ko woni no barkine dum woni lawol nane bembatu chapande jogobe ron ni ko wonno wade hitane warde o hitane ko foto diri nyaw coronavirus huri leede duniyaru sigila mo dental leede duniyaru nonni ardoto ndey ga hebugo famo Abdou Jadimin Abdul Mumuni Ali Nyalli o firtani min no fi o wontiri
da en dari ni handen der leedo duniyaru rabu nyaw coronavirus guuni waddani himbe sadormaaji cellal sanne hanadu himbe tan faadu e ledde kudole e kaakoli gom gonano choppe faano kalka hanono oni fedde dental leedo duniyaru halirdo choppol ladde den dalila hebude ko nyawtoro nyaw coronavirus gu jarde ledde de duuni e kaakoli di fu no tawe der ko wonno hel sembe rabu nyaw coronavirus gu fedde de du fa handen holli ko choppol no sonna be kaakoli e kudoli di no gadda ko hokka sembe sadormaaji di wonjitagol baakaaje gonno gadda der duniyaru duniyaru fudu no haani non hanono fedde de haaliri ummo daru durwa heba mosola rabu nyaw coronavirus gu e sadormaaji di gonno gadda ni du tan watta e giide fedde de gese ladde e jaaye meden de kisa
banniraw e ko he umami ya don tamilo
ananal habar onna to dun no
iri habar oyeno
nyogun goni wore himbe dalle yasi fu gu yotto ke daggarime
ha ya don hal do coronavirus no
e mana
men magu yotti ke doto ame amman no wodi ne on watta hise imagu
aha hokam e dar do majju
lokotorobe jombe annal kokki shawara do magu neddo loto juude mudun e makatar fade laba ne o deno dirla nano odja wada dun der sobudum do ma lota juude mada fade laba de agolli tekkerno kibinaane der buuri lota juude maada kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte meter goto hakkune modum ine o ale memude bisaji de du wartike dole memum bisaji e loton juude modon bo ine nyandu modon fako nyaamo lote yere modon to joddo to dum ale natugo der jamaare ustire dille dille
a to nawo anta kogal biyan kenan
banniraw mila iccellal bannu maada imma cellal balli lenyol maada
igonga ma jam onna am buri komai mi yetti be daade ga kuda mi han batana bannira e amma
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
min gahan der yottere men pindino ni der taika kiki fedde mawne ko duniyaaru hawjine e filla fi sokabe non ni UNICEF o holli wiide do der leydi men Niger dino buri hawnugo no buri dawlingo hano sokabe famarbe non ni dewo illa jottaaki non ni illa be jottaaki de do der gallunyumay non ni jangirde e kol non ni sokabe e kolbe non ni caka mabbe non ni ibe ngido dir non ni har ko ce wata caka hano bi en kitije mabbe don wadi ni ga himbe keba fama jaadi min Habibu Garba o waddani min fama do fi on do
ses kwarkaru nor munyeme dermu mintawa yande sapu wakati chukabe burtoto gampoutiri shafaatu surubajo mudubi sapu e joinon omole manguhi kanko e bandirabe makku ewe gada fila kitije mape naniche edaku kusha afatu wadi do kitu mape kanko hitire makku
le meku dojodui
chokol pe hanne wala nono o ide imakbe bae noto hitabe wawa hali nipe gamisuka miwawa wate nisarobe am fila hitira denigo ngofu umo idika miri
dewgal dum woni ko suka gorko na suka debbo fu miloto deni Allah yari yonki dum du sabi ko Khadija wadani mawnun debbo filla Muhammad gondo no hitodo nani ko Khadija o wi'i do kitum no wadiri e ko mawni ko debbo wi'imu
ay gonda arso zai gonda
illadu isappo e joy godum hitire kala suji andu tati college igira e makko kan malili e am arande ni mi aldata e makko amma hesesi fama mbori medan jawta mi halani undu monan debbo wala ko mai ikam sei ni mai imi hakkilo ba ma tafi yujugo e annu to mi jabo mine hitira am medan nerra wakati do undu medan kaba
irgu ma cerse an fa fo mergi yen
Hamsatu Mawnu Khadija debbo non wuro makko du Khadija o tawa e jonde to makko o hidai hadude Khadija o hitade gan hegide makko no hani non minyi ko debbo o jodo hito andan no jonde caka gorko e debbo wadirti fadde mun dewlede amma filla wurto waddo wuro dum woni ko o jabana Khadija o balu ni ko koddajo mabbe
ato zale yanga isina asizale
ko mo fati kito mi wawa hadim do wura hadda amni mi yeta e gara e kira de o fati degol sem dolino gan dolino law kan waddata suka rebe na keba sadarna maji de burnamu demo e jubi sapo e jeytati den dolino mi mo haddugo suka debbo kito kan waddata ma wujja ma wurto do majjundu ma fodeta samteni mo wadde hena
hanono himbe hewbe bi'iri dum kitu chukabe no wonno wadira handen der kubeje meden de no donno hulkina sarobe sanne dundu waddi ko sukabe rewbe no dewline sembe sembe na dewline illa jonay
do min danata habaruji me e fulfulde seyde lamdo hollimi jango mi gaddam habaruji go min jotnotto mon seni bi en kirtiento jam hirti